wanatuagizia mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatupea mikosi, tunalipwa na sabuni peke.
Kibana ba
Neng
bad man
from kama chaos.
Anasema romba, romba ya kweli nina. Nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani niachiki, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, niwechoka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipa na sakuni.
Sema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao, wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipa na sabuni.
Wanafiki tunaishi nao, wanachuki tatha labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao. Chakushangaza wanarisi tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifirisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalipwa na sabuni.
Sema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao, wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa